magaalada Baydhabo iyo waliba lekada afuray mashruuca bilaariyowka madaniga dhiirigeliyowka dhalinyarada Soomaaliyeed kaaso miyimidiisa taabasiyowka dhalinyarada hormariyowka bulshada amniga iyo deegaanka munaasabada daafurki waliba ku qayb galay wasiire masuuliyiin shaldun iyo qaybaha shaldun ee bulshada maxamed abdi maxamed oo madaga mashruuca tobta nabada iyo gaasima guud ee wasaaradda dhalinyarada qasim sheekh ahmed yan kureen ku hadalay faa'iido isleey mashruuca
ana hore aan soo qabanay oo aanu dhalinyarada dhinacyada nabadisida iyo dowlad wanaagga ku aadan ayaanu Baydhabo ka fulinay barnaamijkaana waa mid ka mid ah barnaamijyadaas mashruuca waxa uu diiradda saaraya tayeynta dhalinyarada dhinacyada ka qayb qaadashada horumarka bulshada siyaasadda iyo nabadda
inta fadhiyay wasiiradan iyo dadka cabayaalkiina dhali dad kumida inay fursad u lahaataan helmi in helmi dada dhalinyaraba meelo degan koonfur galbeeda kumida yihiin xaqaan leeyihiin laakiin fursad un helna ma helna may ka biireena khawaarij may ka mayan baheena badaan baheen taariiban baheen bayrataan naga deen oo burcad badaan naga deen walaasdan ilaahay iyo manoojee laakiin alxamdulilah ilaahay un may fursadnayn si inay un iyo ku bedelnaano meel la fadaayo midan waqtigaana sidii ilaahay baninka doori oo waqtigaana ku faa'iidaysano
sidoo kale ana kumida mas-uuliyiintii u qayb galay munaasabadda idinisha ku hadlayo oo na dhawaayo mashruuca sidoo kale dhalinyarada kala dardaarmay inay ku faa'iidaysadaan
beg macnihiis waa la fahmi karaa not to young trend macnaheedu yacni da' ku laaban ma jirto waa tartami kartaa wax xeelalka siyaasadda u tartami kartaa madaxweynaha u tartami kartaa wasiira u tartami kartaa xildhibaan u tartami kartaa gudoomiye degmo u tartami kartaa kampeenkaas heer wuxuu gaaray ay UN ka endorse gareeyaan
dhalinyarada hooba boqolkiiba meel ka sheegay 70 ilaa 80 aan la ka sheegay marka dhalinyarada saasan badan in la helo in la jiheeyo oo maaragtay meelayo in jeedaan lan tilmaamo jidka oo maaragtay khaldan laha ku hira shaqo eedin weyn waay
dhalinyarada ka faa'iideystaan degmadeena oo mataqaana aan deganahay ka faa'iideysteen haddii ahaan lahayd nabadda haddii ahaan lahayd nadaafadda haddii ahaan lahayd waxbarashada haddii ahaan lahayd shaqo abuurka waa 4 qofood aan meel fadhinay ahayd
wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Salmaan Ali oo daafuray mashruucana gabagabadii ku hadlay
waxaan loogu faa'iideynaa dhalinyaradan 180 dhalinyaro oo runahantii muddo 7 bilood ah wax lagu baray doono lana rajeynaya insha allahu tacaala dhalinyarada ka faa'iideysta in aqoontooda ee ku soo naqaan deegaanka kuna horumariyaan deegaankooda hadduu ilaahay raali ka noqdo waxaan rabnaa inaan ugu horeyn u mahadnaqno hay-addii fangareysay doonarkii ee mashruucan fangareysay ugu horeyso UNB maxallaha UNT ugu horeysay dhammaan Somali Peaceland waxaalena aad iyo aad u mahadsan tihiin wasaaradda dhalinyarada iyo shaqaalaheeda run ahaantii ka shaqeynaysa mashruucan ayagana waa u mahadnaqeynaa dhalinyarada sida voluntariga ah aqoon koronsi ah jecel in deegaankooda wax u qabtaan kana shaqeeyaan nabadda oo ka faa'iideysanaya mashruucan ayagana waa u mahadnaqeynaa.